serigne bi xaada la wala maxtaar la ho bi mu muslo ci shaytané ni mu ko baxo muslo julli ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama ñaan li muy bëgg denkaane nek lu barkel daadi wax ni ma ngi leen di denk yen ñi aju ci man ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala ngeen di sakku xam xam buy taxa def lu bax tay saxal jëf ju bax ak teggenu yi ñoy maye ak texe bu leen and ak kenn kudul ku leen di jëmele ci yi de leen moytu lu haram ak luñu sip ak lu leunt kep kuy def lu haram wala luñu sip wala lu leunt faaw muy gis lu ko neexul li feek bayyi wuko de leen takkok lu dagan tay moytu lepp luy waral ñaawteef de leen tuub bakkar yep kep ku tuub tuub gu sel suñu borom selal la nga bokku ci wayam kep ku dul tuub ñaawteefi dana halku anda gacha de len wetal yalla subhanahu wa ta'ala wetal gu len di may ngeeramam ak mayam te ngeen saxaleni sayyiduna muhammad sallallahu ta'ala wa sallam ab yonentem la kudul bokale yalla subhanahu wa ta'ala ak dara dana am ngeeramam ak mayam te kenn kuy bokale du jëm ci mom kep ku sop yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi sop gu wer dana am lamu bëgg lepp ci daraaje yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama de len toga ku len di tektal yalla subhanahu wa ta'ala bu ngeen ko amé ndax toga ku mel nonu ngeneelul yalla la subhanahu wa ta'ala mo koy jox ku ko neex bu len toga ku len di tektal ludul yalla subhanahu wa ta'ala te modi ku len di tektal ba neexam yannanu yalla subhanahu wa ta'ala musal ci lolu la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa 'alan salin walhamdulillahi rabbil 'alamin batay lol mi ngi ci xatu témèr ak juroom ñeen fukk ak juroom ben muy 196